timsafi.com.
Ndege yangu zote chakushangaza na imba sana anatendi mama amina. Chakushangaza na imba sana anatendi mama amina. Mashabiki wanapenda ujinga tu, ujinga tu, wanapenda ujinga tu, ujinga tu, wanapenda ujinga tu, ujinga tu, wanapenda ujinga tu. Chakushangaza na imba sana anatendi mama amina. Chakushangaza na imba sana anatendi mama amina. Mashabiki wanapenda ujinga tu, ujinga tu, wanapenda ujinga tu, ujinga tu, wanapenda ujinga tu, ujinga tu, wanapenda ujinga tu. Acha tuimbe kweli tucheze sasa singeli. Acha tuimbe kweli tucheze sasa singeli. Adasco piga pale, piga Adasco piga pale, piga we fagilia, fagilia, fagilia wa. We fagilia, fagilia, fagilia wa. Maji matitu kumbe kapanda kichwani, kumbe mzuka wo. Maji matitu kumbe kapanda kichwani, kumbe mzuka wo. Anacheza ngeli, kumbe mzuka wo. Anavua shati, kumbe mzuka wo. Anavua dundo, kumbe mzuka wo. Chakushangaza na imba sana anatendi mama amina. Chakushangaza na imba sana anatendi mama amina. Mashabiki wanapenda ujinga tu, ujinga tu, wanapenda ujinga tu, ujinga tu, wanapenda ujinga tu, ujinga tu, wanapenda ujinga tu. Chakushangaza na imba sana anatendi mama amina. Chakushangaza na imba sana anatendi mama amina. Mashabiki wanapenda ujinga tu, ujinga tu, wanapenda ujinga tu, ujinga tu, wanapenda ujinga tu, ujinga tu, wanapenda ujinga tu. Oho, wananitaga, wananitaga K-Zote hapa kutoka Singapore, Malaysia. Sikia hii, napenda mziki umetoka mbali. Napenda mziki mpaka mashabiki. Napenda mziki umetoka mbali. Napenda mziki mpaka mashabiki. Wanaonuna nuna tu, mimi nasema ukweli. Wanaonuna nuna tu, mimi nasema ukweli. Ona sasa tunalicheza, we mdogo mdogo. Ona sasa tunalimwaga, we mdogo mdogo. Ona sasa tunalicheza, we mdogo mdogo. Ona sasa tunalimwaga, we mdogo mdogo. Mashabiki wanakuja kasi mama, we mdogo mdogo. Mashabiki wanakuja tena mama, we mdogo mdogo. Mashabiki wanakuja kasi mama, we mdogo mdogo. Mashabiki wanakuja tena mama, we mdogo mdogo.
Kiwango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.